za kujaza maneno hao binadamu. Ya kwamba mimi sipendi bali mchezea kitu mwanaramu. Najua washa kujaza maneno hao binadamu. Ya kwamba mimi sipendi bali mchezea kitu mwanaramu. Misoma la ya mama
wananisingizia,
misoma la ya dada
wananikanyagia,
misoma la ya mama
wananisingizia,
misoma la ya dada
wananikanyagia.
Hakuna naipenda ya mtu maendeleo wenye amini. Sio mengine sisikize weziba masikio usiwamini. Hakuna naipenda ya mtu maendeleo wenye amini. Sio mengine sisikize weziba masikio usiwamini. Waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao. Mwenzako sina tabia mbaya, popote tembea na mimi na jamini sina shaka. Wanosema mi malaya, auwezi kujua labda wananitaka. Umekuja juzi tu na kushangae kiti yeri umeshapata mashoga. Yani unaniuzi tu kosa dogo, eti umegoma pika mboga. Maneno sumu usiyasikilize, anauwa usinihukumu. Kisa ubize mama kuchelewa, kurudi nyumbani kawaida. Tunajua penzi wako sina gari, pole ni kawaida. Wala sina kimada, ni mpole mtaka wa watu. Labda wanakanyagia wanataka uondoke, wapate wao la katatu. Misomala ya mama
nanisingizia,
misomala ya dada
nanikanyagia,
misomala ya mama
nanisingizia,
misomala ya dada
nanikanyagia.
Waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao, waongo wao, kweli waongo wao, waongo wao. Ashokari wewe, we chidi wa mweda, meneja wa show, wa show Mandemba, we madola dola, Deko di Suza, Maugado, Hansi Mwaisa, Modi Muzungu, Director Riva, we Guadalasia, Donyo, Captain Mosh, Awe Msela Shakimu, Mani Frodo, Captain Sonda, Awatoto wa Msasani, Amikoba, Kaite Pele, Hasano Machino, Webjo Bakagele, Awazi Stweka, Ashokari wewe, Akuchi Msela, Wefaz the House.
45 record, 45, one love.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.